Introducing Rain Dania Eastern Dream Records. Mapenzi matamu. Gani joto joto mapenzi chumbani karibu moto moto doto mami data dogo dogo maneno matamu kamfanya ukapangoni chanda chema pete nikuishi moyoni mahaba salini nayo nimekuenzi kutoka zamani penzi langu kwa mama ulitunze penzi hizi ni sio dona. Urembo wako wavutia. It was my only desire. Kwa mwingine nitapagawa. Wako mie siondoki. Wako mie siondoki. Wako mie siondoki. Chazungusha maringo punguza Roni piga pasa nziki ni passion. Mwenendo mkono wakulia maumbile shima na kupa asilimia. Nito ni mule ndani nimefika. Hamu ya mapenzi rafiki wa moyo uwa na mfraa maishani. Hata nifemi simu wati mapenzi ya kweli maua. Mbali sana I fall love with you cause you take care of me. I got you back. Don't worry me marimo. Our family love you more. True love you gave me. First hand kiss me. I will miss you.
Joto mora. Baby dance, 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 dance.
dancey, dancey, my dear. Baby, dancey, 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 dancey. Belen, 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 yuma. Kando, 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 kati, kati. Belen, 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 yuma. Kando, 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 kati, kati.